kulankan oo looga hadlayay madasha wadatashiga iyo midnimada Jubbaland ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ka uu soo qabanqaabiyay Professor Maxamed Cabdi Gandi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Iyadoona ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah xildhibaanada Jubbaland, golaha wasiirada Jubbaland, qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka. Professor Maxamed Cabdi Gandi ayaa ka sheekeeyay marxaladihii kala duwanaa uu soo maray dalka isagoona sheegay in doorashada Jubbaland ay ku qabsoomi doonto waqtigii loogu talagalay lana dhisi doono guddigii doorashooyinka Jubbaland. Hogaamiyaha isa soo sharixi doonana looga baahan yahay in uu buuxiyo shuruudaha musharaxnimo.
Doorasha hadday haysan jadwalka ciddi ka soo bixi karto oo loo arko inay ka bixi kartaa geli karta cid kale ma gelayso. Waxaa kaleeto oo dalkan madax ka noqon doona ciddii barnaamijka ogolna ayadaa madax ka noqonaysa ayadaan sharaxaynaa buugta. Aqsaa oo degdega loogu dhawaaqo guddi doorasho maxaa yeelay waqtigu waa dhow yahay. Waa in la helo isna qabsado.
dad markaas aqoontaana loo doono seminaar loo soo geeyo inay doorasho dhici doonto waxa ka soo baxday in aan waxba lagu dari doonin waqtiga.
Dadkii ka soo qayb galay ayaa Professor Gandi weydiiyay su'aalo ku saabsan doorashada Jubbaland. Professorka ayaa mid mid ugu jawaabayay su'aal waliba oo la weydiiyo.
Haddii aan nahay bulshada rayidka iyo dhalinyarada Jubbaland, Professor, laba arrin aan rabnaa inaan istaago. Mid ah waa doorashada. Waxaan rabnaa doorasho fair and free election, saa sheegtay aan faragelin gudaha iyo banaankaba ka ah banaanka.
Gandi wax badan buu ka soo taliyay shirarkan oo kalena soo qabtay Soomaali, taladeeda iyo horumarkeeda buu ka taliyay.
Si kastaba, kulankan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli la filayo in doorasho ay ka qabsoonto Jubbaland, iyadoona ay qabsoomi doonto doorashada madaxtinimo ee Jubbaland 15-ka bisha 8-aad sanadkani aynu ku guda jirno ee 2019. Foos Cali Cabdiraxmaan, Wama Radio, Kismaayo.